portal sappo e jeedidi
isanon o haalino titin waji goto jom jawdi no bete on okkirtano haydara yimbe wadbe garan no dum toro kono okkataabe waji goto non cakkintonodo on o maayi nyalande wosre kono o yehi arjanna o yiton ibrahima non to arjanna to o leli ton kamum bo nyaama jom jawdi onon kamum o maayi o nana he der jaygol mbo suma tan tan o wulli o wi ibrahima on don neddo gondodo mbo toro temi okkatana dum neldum ara o walla kam hakkunde men ko ngaska mawka woni don a wawata gay ar temi wawata ton ya gondo to aljannato o wawata ar ton te gondo to jaygol ton e wawata yaato aljannato tay en jidi ya aljanna sen kewi jawdi yo sen kewani jawdi fof ndewen alla hande non gum isa nden addadat